Omutesitesi omukulu mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu Dr. Diana Atwine ategeezezza nti Uganda terinaako kirwadde kya Ebola era akawangamudde bw'ategeezezza eggwanga Uganda nti mpaawo muntu yenna ateekeddwa kweraliikirira kw'ebyo byonna ebibadde byogerwa nti ekimba kino kyavudde mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Waliwo obweraliikirivu awamu n'okutya okw'enjawulo okubadde kwameruseemu mu bannayuganda oluvannyuma lw'ekirwadde kino okulangirirwa nti kyamaze dda okuzinda eggwanga Uganda era Uganda kaakano eri ku bwerinde. Ekisingidde ddala okwewuunyisa bannayuganda kwe kuba nti ate ne gavumenti ya Uganda n'omukulembeze w'eggwanga kennyini Yoweri Kaguta Museveni emabegako yatuuka n'okulangirira nti waliwo ensonga ezimu n'enteekateeka ezimu eziyimiriziddwa olw'okwagala okusooka okwetangira ekirwadde kya Ebola ekyamaze dda okusensera munda mu ggwanga Uganda. Waliwo na alipoota ez'enjawulo ezaafulumizibwa gye buvuddeko ennaku nga bbiri ezaalaga nti waliwo bannansi b'eggwanga erya Sudani babiri abayingidde munda mu ggwanga nga balina ekirwadde era nga babadde bajjanjabwa mu ddwaliro ery'e Mulago kw'ossa ne bannansi b'eggwanga erya Democratic Republic of Congo yadde nga gavumenti ebadde etegeeza nti bannayuganda tebateekeddwa kweraliikirira wakyaliwo akalembereza kwe basobola okwewalira ekirwadde kino. Wabula Dr. Diana Atwine ategeezezza nti newankubadde nga bino byonna biri bityo naye nga yo ministry y'ebyobulamu tekimanyiko nti mu Uganda waliwo ekirwadde kino era ebiriwo byonna tamanyi n'ababyogera gye babijja.
Kati wenjogerera kati ng'eggwanga tetuyinaamu muntu n'omu gwe tuyina kati ayina Ebola, tetunnaba kufuna muntu yenna mu ggwanga muno atestinga Ebola positive. Ekirala ekituleesa leero kubategeeza bannayuganda wadde nga tugezezzaako okulaba nti embeera mu ggwanga egenda mu nteeko, tukyalina obuzibu kubanga bannaffe abatuliraanye bakyalina obuzibu bunene nnyo obwa Ebola.
Olunaku lw'eggulo mu kire kya kesizo olunaku lwa jjo gavumenti y'eggwanga erya Amerika nayo yafulumizza ekiwandiiko ekyabadde kiraga nti Uganda eriko n'ebifo eby'enjawulo bye yabadde emaze okubangawo ebigenda okuyambako okukebera abantu bonna ababeera basuubirwamu Ebola awamu n'okujjanjabiramu abalwadde b'Ebola mu bwangu ddala ng'embeera tennaba kusajjuka. Wabula nga nabyo ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulamu yabyegaanye ng'egamba nti bino tebiriiyo. Diana Atwine asinzidde wano era n'ayongera okukinoganya nti okugulawo amasomero tekugenda kwongezebwayo ng'abamu bwe babadde bakirowooza nti obaolyawo obulwadde bwa Ebola bwandibanga bwazinze Uganda olwo amasomero ne galwawo okugula, agambye nti buli kimu embeera eri mu nteeko era bannayuganda baakuddayo ku masomero okusoma n'abaana baakuweererwa awatali ku muntu yenna abakuba ku mukono.